Jabam bore bore saborani na magadita ena matiro di sagarani
ye babi
ya dimtola warra babi ya dimuti waka kenya tu wakana kankize nufikte miti adagize yatina wampi yali yatina wampi yali yatina wampi yali adagize yatina wampi yali na wampi yali yatina wampi yali yatina wampi yali dukumare dukumare kanje tu jarri natara un farakata funda kufan fama bule fana rakata tokko gamasi sama tokko gamana ma akatama enyu tukara na vera fama na ma diro fama na ma bukki samale diro itto na figo de sayo sayo kancharu na minyata bukkulu gozango de
sayo sayo
Sayo sayo aro Sayo gada melba
Sayo sayo
Kapi si gada pa ke kurba Walta ina gane pa
Sayo sayo
Da vida vo da vo da vida vo da vo da vida vo da vo da vo da vida vo da vida vo da vida vo da vo da vida vo da vida vo Jovam bore bore saborani na magadita ena matiro di sagarani
Jovam bore bore saborani na magadita ena matiro di sagarani
Jovam bore bore saborani na magadita ena matiro di sagarani
Jovam bore bore saborani na magadita ena matiro di sagarani
Adagize yatina wante yali yatina wante yali yatina wante yali Yatina wampi yali, adagize yatina wampi yali, na wampi yali, yatina wampi yali, yatina wampi yali. Dukumare, dukumare, kanje tu jarri.
Nyandigare, nyandigare, utole barri.
Nanjibare, nanjibare, utole barri.
Nyasarmare, nyasarmare, utole barri.
Kenyo walta uji de jita wachan kolasa. Fasa mali finjire om sagurasa walgala fatte devam furatu mali stokma ninan kolatu datti samiya orum tichako jinsi tokma walma turako yai samiya vate hidatte yai samiya angurra korte devana mattu kampu bakkake devi sigada Chibiyake
Amahole
tio ahoma
Nule deda kuno galea
Amahole
Arti bora irrezo kaya
Amahole tiyo ahoma
Butut bora ulodu kaya
Amahole tiyo ahoma
El mesifu jade kutaya
Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma
Amati 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 Wagiro baby shaka lucky say Bishan china madasi lucky say Haka karun il kana desite Il tambora tambo balesite
Aburani diyazi fudani Uya fuda dadazi mudani Taguntu tadufati puputa Waloye diyo waloye Rigaburi diye akakaro Makabora gutole makaro
Amati 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 Amati
Boram bashanana,
Dikamba shanana,
Gudam bashanana,
Olam bashanana,
Kurman bashanana,
Dalam bashanana,
Tabata chafara,
Zilti dan dambala, Zolfana nakana, Yonam mira bashi, Milisha dawala,
bashanana,
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 bashanana.
Rijal Yuma Gelele Esba
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupenga Rifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro ira gala
Gelele fudi godola
Dada bi farsi farra
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola
Go fare filate, shube dunande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita dishake no alas. Iko bhai go fare filate, shube dunande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita dishake no alas.
Wagiro baby shaka lucky say Bishan china madasi lucky say Haka karun il kana desite Il tambora tambo balesite
Aburani diyazi fudani Uya fuda dadazi mudani Taguntu tadufati puputa Waloye diyo waloye Rigaburi diye akakaro Makabora gutole makaro
Amatiye, 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 amatiye Amatiye, 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 amatiye
Boram bashanana,
Dikam bashanana,
Gudam bashanana,
Olam bashanana,
Kurman bashanana,
Dalam bashanana,
Tabata chafara,
Zilti dan dambala, Zolfana nakana, Yonam ni rabashi, Milisha dawala,
bashanana,
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 bashanana.
Hey! Dal Yoma Gelele Esiga
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupenga Rifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro Iragala
Gelele Fudi Godola
Tadabi Farsi Farra
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola
Go fare filade, shubedu nande gar samarade. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas. Iko bae go fare filade, shubedu nande gar samarade. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas.
Yes, I'm Kenya kuni sembertu media da sembertu media sambata sambata asiti studio da ega kopi toko kopesa kopi kana harasi kani kopesuana tafarida harra imamata america hara fi di panni etiopia rangau marianna damoni nu filpelu barbada yada kenechu barbadani okin gafi kaltani si nu filpela kuno ja kun allama sadi afurtami toko Tuwa sagali saditama ga kuni studio Kenya Minneapolis Targamura asi Riverside irati kanafi kota namoni yade kapteni sasi studio ruftani Maria Chuni dandesu rakoninjeru yero barbataniti namni toko bilbila jara hello.
Hello, this is Chanel calling from American Red Cross
Blood Service. Hello, Rifa ma, namabrati. Ga namoni yade asarati yade sachu dandesu. Sembertu gargara sininjena kuno kanani query kana yo asis kangotani indarpa serasi agadende sanika agumna kesani karshi shani satau karshi kudani satau aga kabdani nu gargara sininjena kuni gargarsa fi terkamamiti garu citizeni magari tau ke sanifi akasumasi wal gargaru na ke satuada amerikati la mi amerika wan wal gargara nifi yo nu gargarta na ka la mi amerika gargarta niti kana namoni cala kawjatani kangotani ra ga kuma bektani simbertu guya guya nu cenna kafalti to komalei devine malifi ummanni keenya odeeffannoo akka argatu waan barbaannuuf waan biraa otoo hin ta'in ummanni keenya yeroo kamiyyuu odeeffannoo qulqullaawaa odeeffannoo madaalawaa akka argatu waan barbaannuuf sanatti dabalataanii guyyaa tokko asii reediyoodhaanis akkasumas karaa simbirtuutiin hin dabarsina. Qorra kanaan istuudiyoo galanii akkasitti hojjechuu ilaala waan waan divooshinii qabnuuf jechuun reediyoon kun akka cufamu hin barbaannu. Reediyoon kun reediyoo durii jalqabee waggaa 22 jalqabee hojjechaa tureedha. Haa ta'u malee waggaa 3 dura yeroo nani fudhadhu namni irratti hojjetamu dhaabameeti. Namni tokko iyyuu namni fedhiidhaan reediyoo kana hojjetu dhabamee naannoo ji'a 3 erga tureen booda reediyoon kun ani fudhee itti gaafatamummaa fudhadhe jechuudha. Kunoo aga ammaa waggaa 3 ol hojjetteen jira reediyoo kanas 7 asitti argamuun jechuudha. Kana kan goonu jaalala uummata keenyaa waan qabnuuf, jaalala aadaa keenyaa, afaan keenyaa waan qabnuuf. Kanaafi isinis haga dandeessanii hamma tokko yoo nu gargaartan, hamma tokko yoo nu wajjiniin dhaabattanii nutis caalaa onnannaa, caalaa hojjenna uummata keenyaa fi aadaa uummata keenyaa addunyaatti argisiisnaa. Aadaa uummata keenyaa, afaan uummata keenyaa, afaan keenyaa afaan addunyaatti akka baramu goonaa. Kanaaf egaa nu gargaaraa isiniin jenna. Kun asirraa Support Simbirtuu Miidiyaa iskaan godhaatoo hojjedha. Kanuma jennee gara yaada kaasneetti deemna. Yaada kaasnee egaa duraan dursee waan ariifachiisaa amma waan TPS jechuun Temporary Protection Status dha yookiin immoo eegumsa yeroodhaaf kennamu jechuun ni danda'ama. Temporary Status kun biyyi tokko rakkoo yoo qabaatte keessattuu wal waraansi balaan waan garaagaraa yoo achi jiraate uummanni biyya sanii yoo biyya biraatti baqatanii keessattuu akka Ameerikaa kanatti namoonni baqatan yoo jiraatanii namoonni kun otoo gaafii tokko qabaatin yookiin waan tokko iyyuu hin gaafatamin eeyyama hojiitiif iyyatu eeyyama hojii sanaa fi yoo iyyatan eeyyamni hojii sun hin kennamaa fi yeroo gabaabaa keessatti eeyyamni hojii kennamee fi hojii barbaadan hojjechuu danda'u as jiraachuudha mirga qabu jechuudha. Haala kanaanii yeroo muraasaa fi suni yeroo hundumaa yeroo muraasaa fi Ameerikaatti baqatanii Ameerikaa keessa jiraachuu otoo hin ta'in yeroo muraasaaf kana kan godhan. Haala kanaan egaa Disembarii 2022 kan Joe Biden kana godhe yeroo sanitti ji'a 18 kan Ameerikaanii lammiilee Itoophiyaatiif kennite ji'a 18 jechuun waggaa tokkoo fi ji'a 6 jechuudha. Yeroo saniif kennite achi booddeerra Temporary Status yeroo 2ffaaf dheerate walumaa galatti egaa ji'a 36 jechuun waggaa 3 fi kennite amma mootummaan Trump kaase. Achi kana waan ta'ee maal goonaa kan jedhu kanaa waan namoonni kanarra jirtanii yookiin immoo kana fudhatanii maal goonaa leeyarii keessa wajjiniin mari'achuun barbaachisaadha. Leeyarii keessa wajjiniin leeyariin yoo mari'attanii leeyariis barbaaduu qabdu leeyarii warri hin qabne fakkeenyaaf Minnesota Human Rights gaafachuu dandeessu akkasumas Yuunivarsiitii Minnesotaa waan isin gargaaru hin fakkaatu. Yuunivarsiitii Minnesotaa Law Clinic kan jedhamu qaba. Law Clinic suni waan tokko tokko kan isin gargaaru jiraachuu mala yookiin riifar isin gochuu danda'a. Federaal Bono Legal warri jedhamanis sadarkaa federaalatti hin jiru. Egaa namoota kanarratti bebbeekan gaafachuu ni dandeessu kanarratti. Kanaaf leeyarii namoota keenya ta'anis gaafattanii namoonni kun karaarra isin buusuu danda'u. Kana gaafa gootanii fakkeenyaaf akka seeratti asylum io apply go to barbadani asylum io to ogato ko asterate o io asterata no gato ngutini asylum io apply go to cap ogato america che so gato col gerata ni gennani io tpsr gerata mali fa asylum io ka apply godini mirkanessu qabdu yookiin galchuu qabdu amansiisuu qabdu mana murtiitti waan isin dhiyeessanii mana murtii yookiin immoo even immigration lawyer yoo ta'e immigration lawyer saniyyuu amansiisuu qabdu maaliif kana akka gootanii jechuudha. Kanaafi yeroo baay'ee biyya kana yoo dhuftanii yoo nama gaarii nama beektan ta'e asylumii apply gootu akkuma dhuftaniin even temporary ra asylum ya apply ko tani singar karu asylum ya apply ko tani nan kezi cha ke chura biyetti namalle warane ke sejerti country profile wanti jada mujra country profile sanerati human rights report in america malle biyettin halagari ke sakanjere ditamrga nama kajeru rakon gara gara kajeru da hata male gara tokone ka decisioning kuni isarratti samma tokko dhiibbaa hin qabu jechuu miti asylumii sana grant gochuudhaaf kunooti temporariin ka'eera biyyi nagaa taate jedha mootummaan akkas jedhee murteessee jedha. Haa ta'u malee asylumiin individuaaliidha akka biyyaati miti asylumiin individuaaliidha gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko tokko balaa siyaasatiin fakkeenyaaf siyaasa garagaraa dhaabbilee garagaraa deeggara jedhee galfatee sanaa fi isarratti ilaalama amantii irratti kan ilaalamu jira wantoota garagaraa wanti qeeffannoo keessa galcha waan jiruu fi isaan isaan suni ammallee caalaa fudhatama argatu kanaaf asylumii yoo xannaate harka 70 harka 80 numa giraanti godhu haa ta'u malee asittis wanti isinitti himu asylumii gaafa apply gootanii yookiin asylumii keessan haalan cimsachuu qabdu maaliif warri asylum jajii ta'anii kana dura warri asylum jajii ta'anii yookiin abbaa seeraa asylumii ta'anii muudamanii executive branch yookiin administration jechuun bulchiinsa Trump jalas ta'u bulchiinsa presidenti jala yookiin executive branch jalas ta'anii professionali turanii bayaziin qabanii namni kun rakkoo akkasii qabamoo hin qabu kan jedhu isaan qofa kan ilaalaniidha. Amma garuu namoota akkasii baay'ee hojiirra ari'anii jiru namni baay'een hojii akkasii irra hin jiru kanaafi kan Trump yookiin bulchiinsi Trump nama barbaadu san qofa irratti kan xiyyeeffatanii bulchiinsi Trump nama barbaadu kan jedhu suni akka jedhan kanatti asseetii ta'uu dandeessu Ameerikaa keessa gaafa jirtanii Ameerikaadha bu'aa buusuu dandeessuudha. Fakkeenyaaf hojii professional ta'e hojjechuu barachuu biizinasii banuu hojjechuu of dandeessanii nama biraatiifis faayidaa kennuu lammiilee Ameerikaati jechuudha. Kan narsii ta'e kan barsiisaa ta'e kan daldala irra jiru kan maal waan professional waan asseetii dabalu wayii nama hojjechuu danda'u jedhaniiru sana sana argisiisuu qabdu egaayi. Kanaafi yoo fakkeenyaaf namoonni akkasii yoo faayidaa garagaraa nargattu ta'e fakkeenyaaf EBT faa fudhattu yoo ta'e snap kan jedhamu hin fudhattu yoo ta'e isaan isaan otoo dhaabdanii irra gaariidha. Maaliif public bardanii kan jedhamu ummata Ameerikaa irratti hirkataa taatan jedhanii waan yaadaniif asylumii keessan irratti impaaktii qabaachuu danda'a. Kan akkasii otoo dhaabdanii gaariidha. Hunda caala ka'anii lawyerii miti immigireeshin lawyeriis miti hagam beekuun haga natti mul'ateen kan isinitti himaa jiru keessattuu namoota والبيك توجنين لويري كيس توجنين مريتا وري غرين كارد رجرتاني سوان مكاسيتي وانتيجي غرا غرومان كنجرو غرين كاردين اوريدي غرين كاردين وانتي سال لالني او لالني اللي يو سانا جراتي سانا ايستاني اوتو هجي كيسان سرطو جتاني غاري دا hoji yoo hojjetani kan isaan isin argachuu danda'an yeroo lammummaatti deemtan yeroo lammii taataniidha yoo hojiin hojjetu ta'e sunis rakkoon qabu kana erga jenneen booda amma gara dhimma kaasnetti deemna jidduudhan immoo nu eegaa beeksisa wayii isin dhageessisne deebina.
With a library card, you can access library resources without leaving the home, on your phone, tablet, or computer. Services include online tutoring for kids grades K through 12, job skills, newspapers in multiple languages, and more. Trusted information, learning, and support is available anytime, wherever you are. Learn more at your local library's website or MELSA, MELSA.org, to get started.
Holding your phone while driving is illegal. No ifs, hands, or buts about it. Hands-free is the law, so park the phone. This life-saving message brought to you by the Minnesota Department of Public Safety.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. Stubbornness in riding a motorcycle, that's a bad mix. Like refusing to wear a helmet or speeding. But then there are the stubborn who refuse to lose control, refuse to take a turn too tightly, and who would never miss a rider training course. Being stubborn about motorcycle safety is a good thing. Always wear proper gear. More information is online at motorcyclesafety.org.
Support for KFAI is brought to you by the Hook and Ladder Theater and Lounge. KFAI's own Wednesday morning program, Desert Islands, celebrates its 400th episode with a bang, Saturday, April 25th at the Hook and Ladder. The show will feature singer-songwriter Jillian Ray, a new album release from Sawtooth Witch, and indie rocker Sleeping Jesus. Turning 400 never sounded so good. More information about the Desert Islands 400th episode party is available at thehookmpls.com.
Ifama di Pamalia Kakabu kani ga serrete nutagarsi suda kane kesati namoni tokotoko wari really noir sanjuru namoni tokotoko duguma nama jachun matasaniti namota yaden kamne durse wani TPSC kana kafa darbu lamile kenya TPSC rejeraniti namoni qosu barbadan wari degerto nibels gedna really shame on you dugaru pachuraf lammi ofiti inqosani namni biye jalatu lammi gutu wajinin jalata namni rakko qabu jira namni bilsiginna deegaru jira namni bilsiginnaan deeggarre jira suni rakkoo miti nama yoo biyya ofii jaalatan ummata ofii jaalatan ranqina jiru wajjin hin jaalatu kanaafi Joe Biden bilsiginnaa keenya balaaleffachuudhaaf jedhee yeroo saniyyuu TPSC kenne ama baga irraa kaasee gammanne irraa galuu qabu Trump ari'uu qaba warri jedhan jiru really shame on you. Waan akkasii godhamuus hin qabu waan akkasii ta'uus hin qabu dhiibbaa guddaa qaba wanti suni dursee namoonni biyya kanaa yoo ari'amanii biyyatti galu biyyatti gaafa galanii nama waan jiraatanii barbaadu waan jiraatanii waan barbaadanii fi hojii barbaadu biyyatti bardanii ta'u dhaqanii yoo biyya kana jiraatanii biyya kana biyya sanirra biyya kana hojiin jira hojii hojjechuu danda'u biyya kana yoo hojii asii hojjetanii lammiilee isaanii yookiin firoottan isaanii biyya jiran gargaaruu danda'u yoo gargaaranii gargaarsi sunii faayidaa guddaa qaba biyya sanitti jechuudha مالف هتلست نبني سوني نياتي وامبول او ايان ما في اللي واما كارشي ويو كما كورن كما ديكدام اترغاني اني سوني فايدا قدتا كباتشتي مالف وان اتي وابتا تنقبو راكوساني فرچو دندو مالكو چو دندو كنافي فايدا قدتا كبا كناف نموت لميكي نياسي اكاريا مغوچوني وكين يو عاري امنجراني غمدوني kuni is sickness ukuba sammuti male kuni duguma de garud abatoko kinne kamu de garus ya sa o kinabi mali mit hunduma fi yu even biyatirate abiye dabalate biye dabalate mal fida foreign policy in haran kuni jachuda duran durse American amma kan je charger tu American first era ke satu you kan foreign policy in Trump American first era kanafi you are secondary je chura dunya daf nuti America daf tinkamna America imma America kamna male imma ummat Ibrahim kamnu so foreign policy in Kenya American first era basically American first era ani male Trump ka ofisati wan bekamu oke na dunyarati peace makeri peace deal makeri ta e furat lalamu ambarbadu fi baina ni warri kesa jarani tipa gutta gochaturani baina ni alarati te fatte rasharati te fatte biyota torbana rarse jara kanarati te fatte mali jachun ibani rajara kanafi America first ni daketi Malfida biyi bra secondary da yokin nuni lalat wanti fi agwaranni jirwatau belliatau rakongara garatau nuti nuni lalat kankenya aga america brangenya aga america tokne aga la mile america affecting goneti malu di vera la mafa gargarsi dabbateti jira gargarsi waluma galatti duran gargarsa gara gara tuture gargarsi foreign direct budgeting jira ture motumada gargarsi kedna muja chuda itane gargarsi motumada ala kan kedna muja rafa kenyaf assistant jira me chuda isarratti american hunte chala biyota kami chala decha dechan kenniti ture american kana kesatti sektari nishin gargara turte barum sagar gara turte helzi gargara turte gara fayatini agriculture gargara turte unto ta baye sektara baye gargara turte bori yadettu tai usid gara programi usid tini school meka tu gargara me hospital meka tu gargara me sektara konna meka tu gargara me isan kuni hundi amma dabbatani tikane sanjran dabbatani jeru jachuni motumman abiyi mata saatin rakko gudda kesa jarae chuda motumman abiyi sarki hidame jarae jachuda biya sana kesatti 30% budget gafa basan 30 to 39 actually 40% ya hinga haga percenti afurtama bajanniyo bawu biya alati gargarsa ni arganna jadanid bajata basu bajadni suni ammanjiru kanafi gutu mangututti sinnamna jenn gutu mangututti sinikennida sinjenn kanafi bajata rat even plan gochurratti rakachati kanisanjaran kana aka kontratatti kanisani lalanis kontrata bajata goma kennanille agamma wantisa nikennina jerani sinjeru indor kanne jerani sinjeru hatau male aka kontratatti kanini lalamu conditionality qaba yero barbadanitti kennu yero barbadanitti abu devie inni guddaan kan isaanii irratti xiyyeeffatan amma kennuufis kennuu baachuudhaafis kan duraanii mirga namaa fa'a ilaalu dhiittaan mirga namaa yoo jiraate olaantummaan seeraa hin jiru yoo ta'e wantoota dimokiraasii ijaaruun hin jiru yoo ta'e wantoota akkasii san irratti kuni it is a western value oggaa dhibbaa arfan darbeef kan ijaaramaa dhufeedha. Akka jedhamutti egaa oggaa dhibbaa arfan darban kana waan warra westii jedhamu kana the western wanta olana godeda ke dinagreda olana tani barumsan olana tani garasia sanali jirenya lifestyle sunundi isan olana gode hata umale broader yo but isne la legend wantakana sana gochuni isani fi humna taeti humna gafa oratani humna sana wan fakenya warsha kabu warsha gurgudda kabu warsha saniti fi resource barbadu resource wan barbada ne fi raw materiali barbadu na fi africa de mani africa colonize gorani raw materiali gara biye saniti fi ani biye sanit process gorani industry sanit jetani achimboda export goru gabanjira gaba africa tigesu africa tinguru resource raw materiali africa furatani isuma process gorani devisa nit gurguru global order ina kasti ture global order kana kan chapse toko ga competition waliti warana dunya la mafa bode chabe warana santu chapse warani suni gafa chapse jer warani suni warana sanin victorious emerging economy kantani America fi Russia da ke satu America da America ni bara kuda sagal shantaman jata man ke 25% of world manufacturing America ke satu ke famatur America ti America ke se yeron sun ke satu 1960 kan jada manaka generation it the boomers wari jada man suni yero sana America ke satu namni tokko hoji motumma hojjachun yokin hoji tokko hojjachun middle class ita udenda duresa ta udenda hoji tokko hojjachun yechuna it was the most good time edu sena America kesat manni America prosperous kantai sana boda Russian gara spacey demun mali gochun technology sani missile ni sani space exploration ni sani gafa guddatu ni american mo dubatta funi shakkamale arse so rasha adabun barbache sadairani rasha adabu rafchecha China and Russia wajjinin turte China ni yetti turte China kesa yot nate mao nama miliyena shantama ol belam fitera gargar san barbadu jere jira rakko ba ye jira China kesa mao nergadu emboda Henry Kissinger ergani Henry Kissinger China Russia arka base America terkese achi mixed economy kesa ereni company in America kandurani biya kanatti ojjata da saatitti kudan kudala makafalani china de mani saatitti dollara tokko kafalu jalqabat suni kampani america tifi cheap labor iwan argetanif gara china ti transfer gorani china saneke sa advantage argatte china tokko manufacturing in ballina nitte dufe dinagden china fo yo jalqabe china guddatte chinaan harkaabaate chinaan harkaabaate amma chinaan uncontrollable taateerti kan nama ajaa'ibu sodaan kuni kan nufe diinagdeen ameerikaa waan gaddeemaa jiruuf yeroo 2050 chinaan diinagdeen chinaa diinagdee ameerikaa ni caala amma peesitti hin guddachaa jiranii bara 2018 diinagdeen GDP'n chinaa naannoo tiriliyoona kudha lama wayiti kan Ameerikaa immoo tiriliyoona 24.5 akkas wayiti so dabiliidha almost dabilii ture kan yeroo sani kan chaayinaa diinagdee chaayinaa jechuudha amma bara kana 2025 kan Ameerikaa tiriliyooni 30 gaafa galu tiriliyooni maybe jahan yookiin shantuqa afuriin yoo dabalu tiriliyooni shantuqa afuriin yoo dabalu kan chaayinaa immoo tiriliyoona 20 ta'eera tiriliyoona 8 hin dabale jechuudha dachaa diinagdee Ameerikaa dabalee jechuudha waggaa 7 keessa waggaa 7 keessatti kana jechuuni dinagdeen chaayinaa akka malee guddachaara biyyoonni kunis guddachaa jiru akka indiyaan baay'ee guddachaa jirti biraaziil baay'ee guddachaa jirti kuni ishee gochaara kanaafi kana waan yaadaniif nuti dursaa yoo biyyoota kana gargaarre nu harkaa ba'u waan jedhaniifi gargaarsi dhaabbateera heelzi irratti rakkoo guddaa kuni heelzi irratti baay'ee rakkoo fidaa gargaarsi oredii sakiriitii wajjin wal qabateera fakkeenyaaf amma Itoophiyaa partikulaarli gaafa laallee jenne hunda caala kan Itoophiyaa rakkisu Tiraamp jechuun Tiraamp bilbileesiif hin beeku Itoophiyaan maalirra jirti yoo jenne barbaachisummaan Itoophiyaa warra vaaliyuu nu kenna istiraateejik vaaliyuu warra nu qaban qofarratti xiyyeeffannaa jedhan amma isaani. So core interestii keenyarratti xiyyeeffannaa jedhan. So we should be selective jedhan. Core interestii kan jedhame maalidha? Resoorsii qabaachuudha. Biyya resoorsii qabdu hin kabaju. Koongoo kan isaan kadhatanii isin araarsina jedhan koongoo resoorsii addaa qabdi. Itoophiyaan ammatti resoorsii addaa hin qabdu. So Ameerikaan agasuma waan barbaadduuf hin jiru. Lammaffaa Itoophiyaa biyyoota biraa kan isaan barbaadanii miliitarii beeziidhaaf. Miliitarii beezii immoo kan isaan barbaadan fakkeenyaa fi biyyoota bakka potenshaalii rakkoon jira. Chaalenjii nu qunnama jedhaniidha akka biyyoota arabaa kana amma kana wajjin warra sii aksasii qabaniidha. So isaan isaan kanarratti hin xiyyeeffatu. Itoophiyaan karaa kanaanii Itoophiyaan kan gargaaru yookiin core interestii keenya wajjin ni deemti jedhanii yoo ta'in yoo Itoophiyaan Somaalee wajjin yookiin Eritiriyaa wajjin wal waraante keosisiin naannoo sanitti uumamuu danda'a. Reetisiin yookiin naannoon sunii keosisii keessa galuu danda'a. Kanaaf Itoophiyaa dhaabuu qabna. Abiyyi otoo waan feeta'ee waraana Eritiriyaa yookiin Somaaliyaa irratti banuun qabu kan jedhuun wajjin deemaa jiru. Kanaafi karaa kanaanis karaa miliitarii istiraateejiitiin barbaachistuu miti. The only thing Itoophiyaan advantage tokko kan ishiin qabdu Abiyyi kan ittiin fayyadamin lammaffaa bara Abiyyi kan caalaa miidhaa jiru diplomaasiidha. Itoophiyaan duraan biyyoota Afrikaa keessatti dhaga'amummaa guddaa qabdi. Akkasumas gurraachota biyya gara garaa keessatti fudhatama guddaa qabdi ture. Amma dhattee bara Abiyyi Biriksii keessa galteerti. Biriksii keessa gaafa galtu Tiraamp yookiin Antooniyoon yeroo darbe Maarkoo Ruubiyoo jechuu kooti dhiifama. Maarkoo Ruubiyoo ifatti itti meera Abiyyitti. Waan nuti deeggaru hin deeggartu, waan nuti hin deeggarre hin deeggartan sanaadha. Poolisiin Tiraampis kanaadha. Yoo fakkeenyaaf UN keessatti yoo harka baastanii biyyoonni Biriksii waliin dhaabannaa jedhanii Chaayinaa fi Ameerikaan jechuudha. Chaayinaa fi Raashaan biyyoonni Biriksii poolisii wal fakkaatu qabna. Kanaafi Ameerikaan waan tokko jette nuuf hin ta'u taana hin morminaa jedhan. Amma waan akkasiin jiru jedhee jira. Yoo nuti waan kun hin ta'u jedhe Ameerikaan isinis hin ta'u jechuu qabdu nu wajjin harka baasuu qabdu jedhanii jiru. Kanaafi Biriksii keessaas akka ba'an dhibbaa irratti gochuu itti jiru. Biriksiin akka bu'aa qabeessan taane gochuu itti jiru. Kanaafi sanarratti baay'ee dhibbaa irraan ga'aa jiru. Deebi'ee hunda caalaa kan diinagdee biyyattii sanaa miidhaa jiruu fi rakkoo guddaan itti adeemaa jiru of danda'a.
Saan qaba'anii Oromoo Tamaraa kan bahaa kan dhihaa barbaadaa wal bara gabrummaa irraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira. Michuu baay'ee
From Minneapolis's historic West Bank, you're listening to Fresh Air Community Radio. KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, or streaming and archived on KFAI.org. It's where community has always grown.